nibaki na amani. Nimesamehe, 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 moyoni nibaki na amani. Tukumbukan, squeeze to salimian, kuna nini hey, hey. Nikipiga upatikan, nambi ume change life, kuna nini hey, hey. Apu mwanzo ulinikosea, ukubaki la ukapotea. Mimi, mbona nilisha kusamehe. Wapo wengi wamenikosea na mabaya wakanitendea. Wote unanilisha wasamehe hey, 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 yeah. Nimesamehe, 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 moyoni nibaki na amani. Nimesamehe, 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 moyoni nibaki na amani. Nisipowasame, nitakosa amani. Nikiomba kwa baba, nikifanya ibada. Nisipowasame, ni kazi bure. Moyoni na machungu, wengine ni ndugu zangu. Rafiki wa karibu na wasame, hey, hey, hey. Nimesamehe, 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 nimesamehe.